Nasla tanga vlo na takani zibring. The medium, governor Washington City. While you've been gossiping, I've been busy. Network iko high class out ya kindiki. Mashozi ko packed, twezi susu no didi. Wanasu, waina issue no biggie. Big shoes, toto kuzi feel so easy. I made millionaires, waka kwa greedy. Wananja excess, wameshindwa kuistiri. Kama stripper, au mafisi. Industry mzimo, try ku move kama sisi. Ona tukimwoku, wanaingiza baridi. Silver kwa wingi, shini wanjigi. Wamejaribu kuharibu jina imekata. Na washinda na akili na chapa. Choka na story zao za kijinga. Kuja mali kuna yeah. Brown kaka binga. Nazletanga vile unataka nizi bring. Niko busy na kubidi what you want. Ooh. Wako ichi wana try kuingia kwa mix. Busy na kubidi what you want. Niko busy. Number zote busy. Busy sana busy. Busy na kubidi what never you lie. Want. Niko busy. Siku zote busy. Busy kama busy. Busy na kubidi what you want. Touchdown na ingia na win na go missing. Top tier my dear my millions I'm eating. Na shiba mpaka mnajita ma meeting. Nikitwa biti na patanga beating. Ni slaps. Minko na drink one glass. Mr. Machismo na sip Johnny Black. Siati ni jokes au na ringa ni facts. Kwangu ile gross wanalipwa ni tax. I've been putting in work. Nimekuwa famous for years na ina perks. Mayangin wali grow akinisikia wana rap. Hakuna kitu neza niambia na get busy. Nazletanga vile unataka nizi bring. Niko busy na kubidi what you want. Ooh. Wako ichi wana try kuingia kwa mix. Never lie. Busy na kubidi what you want. Niko busy. Number zote busy. Busy sana busy. Busy na kubidi what never you lie. Want. Niko busy. Siku zote busy. Busy kama busy. Busy na kubidi what you want. Nazletanga vile unataka nizi bring. You do what you want. Ooh. Wako ichi wana try kuingia kwa me. Never lie. Do what you want. Go busy. 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 Never lie.